Chapman on the beat, yo.
It's Chapman again.
Obey your love.
Yeah, yeah. Medi Prime vocal. Oh, yeah. Mwisho wangu. Mwanzo kwa God. Nalewa I, I. Ninapotani umeniacha. Uponami daily. Auchawai nitupa. Miskati tama. Akisikati tama now. Wako nipo sawa. Sawa. Ay, miskati tama no no. Nitakoma kwa kunisha ishi. Ah, fresh face. Kwako nipo. Kwako nitaishi. Kwako daddy. Na kwako nipo, yeah. Kwako nitaishi sana. Siwezi toka no. Hata majaribu yache no no no. Kwako stoki, kwako stoki. Kwako stoki, kwako stoki. Kwako stoki, kwako stoki. Quack or stalky, quack or no, no, quack or stalky, quack or stalky. Aye, quack or stalky, 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 quack or stalky. Nina okupenda sana God. Nikifuta nyuma usikubali Yesu. Nifutwe nyuma maana mini wako. Akiwema wako. Upendo wako upo nami kila kati. Nikupe nini nikushuku zote zako God. Dear God, na 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 na, eh eh. Walini dharau sana, wakaniambia siwezi, ay. Mungu, utanibeba juu, nibebe, nibebe tu, nibebe, nibebe tu, ah, nibebe, nibebe tu. Quacko stalky, quacko stalky, quacko stalky, quacko stalky, quacko stalky, quacko stalky. Quacko stalky, quacko stalky, quacko stalky, quacko no no, quacko stalky, quacko stalky. Aye, quacko stalky, quacko stalky, quacko stalky, quacko stalky. Quacko stalky, quacko stalky. Oh na 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 na. Quacko stalky, quacko stalky. Quacko stalky, quacko stalky. Quacko, oh, oh, yeah.
Medi Prime vocal on the beat. Aye, Chapman on the keys. Aye, respect God. Anna, na na, wow, yeah, aye.